CK Music Promos.
Iwukisha fintu nakusangile pamusebo lintu mwale shitisha. Iwukisha fintu nakusangile pamusebo lintu mwale shitisha. Nami mya nami sambi kama mi ilelo musuleine. Nami mya nami sambi kama mi ilelo musuleine. Iwukisha fintu nakusangile pamusebo lintu mwale shitisha. Nami mya nami sambi kama mi ilelo musuleine. Nami mya nami sambi kama mi Suleine.
Maria wasambirisha masambiro akalamba. Umurumendo alichulile bakusira Maria sambirire. Efu wa Maria wakwishia school term of graduation. Umurumendo afika Maria tulea. Atina alikufaila kwa mwana ndabako. Mwalishi wa mwome wakambanga demo mwana kashina demo alirire tisabo. Ingishe mufyozo fwa kwete wakambo kusira mwana kasha sambiriri oyu. Maria basambira omukula mweba. You're not my type, my level, you're not my class. Maisha waneso basambirira. Hulumendu alila afika Maria ibu kishokuna kufundisha Maria. Maria kada
halila ena halila halila umulumendo halila. Halila, ena halila, halila, umulumendo halila. Fika wafya wino, fika wafya wino, wilalila. Fika wafya wino, fika wafya wino. Fika wafya wino wilalila.
Sherry B's on this one.
Exclusive from CKMusicPromos.com.